Murutonde rwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwashyize hanze rugaragaza insengero 55 zigomba gusenywa. Izo ni ziherereye mu turere twa Burera, Gakenke, Musanze na Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Impamvu yo gusenya izi nsengero leta yatanze ahanini ni ukuba zishaje, nta buziranenge zifite, zarubatswe nta byangombwa n'ibindi. Kuri uyu wa gatatu, Ijwi rya Amerika yasuye zimwe muri izi nsengero ziherereye mu karere ka Burera, tuganira n'abayobozi bazo ndetse n'abakristu bazisengeramo. Pasiteri Nishobaye Anastase ayobora itorero ry'abadezami riherereye mu murenge wa Gahunga mu kagari ka Kidakama mu mudugudu wa Bahenga. Urusengero rwe rwahereye mu mwaka w'1993 rukora.
Mu by'ukuri icyemezo uburyo twacakiriye ni ukuvuga ko twacakiriye tubabaye, ntabwo twishimye. Uburyo warimo wubatse ibintu urimo bitegura, kandi atari nje gusa bigirira akamaro, ari ibintu bishobora kugirira kominote akamaro, kumva ko hari ikintu kikwiye kuvaho. Mu by'ukuri urumva ko icyo kintu utashakira unezerewe, kuvuga ko rero mu by'ukuri twacakiye tubabaye, hari twishimye pe.
Uyu mushumba w'iri torero ndetse yanatubwiye ko iki cyemezo cyabatunguye kuko batigeze banabigishwaho inama n'ubuyobozi.
Urebye mu by'ukuri ibintu biri gukorwa ntacyo bari kutugisha inama, kuvuga ko ibintu biri kuza buritarema biza bitunguranye, kumva bakubwira ibintu gutyo bati biraba gutya, cyane ko n'ibyo byemezo byafashwe nkanjye nta nubwo bansuye ngo bahasange, nanjye nabyumvise gutyo, nta bagiye baza bagasura gusa, nanjye nayibonye gutyo muri raporo.
Mu birometero 3 mu kagari ka Gisizi mu mudugudu wa Kigote naho hari itorero rifite imine Seka bisobanuye Communauté des Églises Chrétiennes en Afrique. Kuri uru rutonde rw'izigomba gusenywa, Pasteur Munyawera Jean Damascene niwe uriyobora.
Kubyakira byaratubonye cyane, twe twiteguye kuvugurura, kumva rero turasenya ariko mba n'ikibazo, ntabwo byatubwiye neza. Twari tugomba kumanza twicara tugakusanya ubushobozi, ntabwo navuga ngo twahita tubikora ako kanya, ko mu gihe twari turi kwitegura tugushakisha ubushobozi.
Abashumbya amatorero ntibahakana ko izi nsengero zabo zishaje, ariko bakava ku icyemezo cyo kuzisenya agakwiye kuza ku ikubitiro.
Urebye igisenge birumvikana ko gishaje, kandi ko ku isengero zubatswe muri za 93 numva ni imyaka myinshi, ntabwo twakabihinduye, niyo twa turi gutangira kureba uburyo twakubaka urusengero rushaje. Ariko nabyo ntacyo byari bitwaye, kuko burya ibintu byo kuvuga ngo birahengamye kubikosora ntabwo ari ibintu by'ukuri byapfa.
Abakirisitu basengera muri izi nsengero ziri muri gahunda yo gusengwa nabo ntibishimye na gato, kuko kuri bo urusengero ari ihuriro. Uyu ni Rwanyonga Pierre Celestin, umukirisitu wo mu itorero Seka rya Kigote.
Tumaze gusenya ni ukuvuga tuba dutandukanye, ni itandukaniro, iri ni ihuriro riduhuza. Twubwacu ni Imana, kandi mudakunda mwene se yabonye ntiyakunda Imana atabonye. Kuva rero ahangaha tuhahurira twungurana ibitekerezo, tugakora nk'utuntu tw'imishinga twa koperative dushobora kudufasha, nk'umuntu yaba hari ikintu abuze tugatabarana muri urwo rwego.
Bamwe mu bagana izo nsengero twavuganye bemeza ko bizabatwara imbaraga zidasanzwe kugira ngo bongere bubake.
Bisaba imbaraga nyinshi, ukaba bisaba kugira ngo abantu bashake ikibanza barebe ko hari ahandi hantu bakubaka, ariko ahangaha ubu kano kanya ntabwo turafata raporo yo kuvuga ngo dufashe ahantu runaka, ngo duhurize ahantu hamwe, ngo tuvuge ngo naha tugomba kugura, kuko bisaba imbaraga, bisaba kumanza umuntu yabitekereza. Byibura ubu ngubu ugiye kugura nk'ikibanza cyo kubaka mu rusengero muri miliyoni nk'icumi.
Icyakora batubwiye ingaruka zitandukanye bizagira ku muryango nyarwanda ku buryo bwaguye.
Twe ntabwo twabyakira neza, kuko gusenya two gutatana kw'abakirisitu, aho duhurira dushima Imana ibyiza tubikoreye, tunesura n'indi dukeneye, mvura ntabwo twabyakira neza. Ingaruka ni nyinshi cyane, haba kuri twebwe ndetse haba no ku buyobozi bw'igihugu, kubera ko niba duhurira hano tukibutsanya ijambo ry'Imana, hakabamo guhumurizanya no kwihana, urumva tutongeye guhura ngo dusenge, haza kuboneka kamo n'abantu bayakabisarazi bakaba nk'ibyihebe, kuko badaruka kumva ijambo ry'Imana.
Icyo abakristo n'abashumba basaba leta ni ukubahiriza amategeko, ariko bashyira mu gaciro kamere muntu. Twagerageje gushakisha icyo urwego rw'igihugu RGB ruvuga kuri iki kibazo cyo gusenya insengero, ntibadusubiza. Icyakora mu muhango wo kurahiza abayobozi batandukanye mu cyumweru gishize, Perezida Paul Kagame yavuze ko ashyigikiye ifungwa ry'insengero kuko ari intandaro yo kwambura abantu twabo. Aha yasabye abayobozi uko bakwiga uburyo amatorero yajya atanga umusoro ku maturo yakiye muri izo nsengero.
Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini makanisa mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu ajye asorera icyo yinjije, waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaraba, taracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe uza bayoboye b'abaturage ati nibura tuzayagaba.
Inkundura y'ifunga ry'insengero ni ikibazo gikomeje kutavugwaho rumwe n'abatari bake mu Rwanda, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, mu gihe bamwe bagaragaza ko amatorero n'amadini nta cyamariye abanyarwanda kuko bibasahura utwabo. Hari abandi bemeza ko mu gihe icyemezo cyo gukomeza kuyafunga gishyizwe mu bikorwa, hashobora kubaho ingeso mbi zitandukanye. Ijwi rya Amerika ntiyabashije gukora ubushakashatsi busesuye bwo kwemeza icyo buri rumwe muri izo mpande zivuga. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Burera.